You know love is blind, and it's a mass for mankind. Where you should have been blind. Ooh. Very cool, Jesus. Party man. Oh. You better know this a serious feeling.
Omutima gujjudde ebiwundu nga guvudde ku mukwano gw'obusungu. Lavu gye nina mukwano sirina mulala wa kugigabira. Abasinga bagala ssente naye gwe oyagala mukwano. Nalifunye omutuufu nga ye gwe ansingira balungi.
Kati wasalawo kugenda omukwano ne kusigala mukaffo. Nze nasalawo kulinda omulungi lwalikomawo.
Ewange
nasalawo kukwagala nze ne kulondayo mu balala.
Mama w'abaana bange
nabadde wekyanze mama nondekawo nga balaba.
Gwe mukyala wange
nasalawo kukwagala nze ne kulondayo mu balala.
Mama w'abaana bange
nabadde wekyanze mama.
No, baby. Oh, oh.